gallural nebi dasade jonde sakkitinde dental leede hirnange Afrique e alat sapo e jowi lewru sapo e dida buru wawali ittude gal wuren wete jonde den horebe Mali Burkina Faso e Niger labbinno mijo mabbe kadi wi'ude be jokkan lawol yaltugol gol hangol yaltoya woni hangol jofa holko woni sabungal lural holko mbawi wonde batte mum hara CDAO no heddori alaji wawudi hadude de leyde tati yaltude e dental mum ngam jabagol de lamde mido wondi e docteur Abdou Ba hertordo dente hakku leyde Afrique o monotora en gila Dakar docteur Abdou mi yettima
ami yettiwon kala heddotoɓe ɗo mbawi wonde e nder leydi men komi weltori e kawral ngal
Aliou Diallo an ko a jeendeyankejo aɗa gollana bembere ɗum ko mojobere rendoyankero daraninde satugol kumpite fenandeje wiyen ɗum fac checkin aɗa jooɗi Bamako mi yettima
yettima ceerno tanmin yettii fu o wakkude jooni
koɗo men tataɓo ko docteur Mahdi Aboubacar Abba ko kanko ardi département gande dawro ka duɗal mawgal Modibo Adama ɗum ko yola e nder Nigeria docteur Mahdi tawdete e men ka rogere ɗiɗaɓere yewtere nde docteur Abdou Ba mi adorama an okki e ñoggandema e alhaali fewndiɗo o ngal dental CDAO meeɗi heɓde caɗele ɗe gandi tawsi hari sifa ngal lural heɓike e tiɗude
ɗa andi mahoodi dental CDAO gila nde CDAO daña wona hande duuɓi capanɗe joyi e hitande arore nde ɓe gandi ko heewi waɗi e nder leytele CDAO hareji mawɗi e liɓal laamuji woni kudetaji e nder leyɗele ɗe ɗum addi fitina ɗum waɗi CDAO waɗino konu mum ɓe yahino e leyɗele to fitina waɗi haa ɓe a heɓti e sariya laamuji ɗi to Liberia e Sierra Leone kamɓe leyɗele tati ɓe Burkina Niger Mali ko militaire ɓe woni ko liɓi laamu ngu jooɗi ɓe wawani fottude CDAO nde ɓe wawata jottude happu woni dumunna nde ɓe wawata artirde laamuji sariyaji ɗi fodde no guinol constitution leyɗel ɗen ɗaɓɓiɗi ni ɗum waɗi ɓe fawi ɓe lette ɓe fawi ɓe sanction ji kono ɗum ɗo joni ɓe yaari ɓe muutima naati e nder ha ɗum woɗɗoyi oɗo jamanu joni
Aliou Diallo an jeyndeyanke o aɗa jokki taskagol ngal lural gila ka fuɗɗode aɗa haynino kangal hewtiri ni haa ka leyɗe ɗe fellita yaltude fes e nder CDAO
ka wala fa yalta o gonɗo o ñande ɓamno dino jaltumi mimi waɗino surprise mais na ƴiwi tagasi aɗa wiye aɗa wawi soynade gilla ko woɗɗi wiɗum hunde ko miili muɗum tata aɗa wonnode gilla ko wona ɗum gimmaɗe fof no hawtidde gimmaɗe ɓe anndo wiɗe ɓe fuu ɓe kiiɓe honoɓe kalte goto en ɓe fuu laamnoɓe nanndi eɓe nanndidirɓe hokkata sembe pas organisation hono keɓiyawon e ley faamu ami wadde jatimum e gilla nde tiiɗala natno fuɗɗi natnde hakkunde CDAO annduɗa leyɗe CDAO ɗe kañi e leyɗe Afrique ɓe ɗum woni Burkina Mali Niger arande nde na ƴeewi no hunde fuɗɗirndi a tawa Mali ɗum wakkatinde kuuleta arande o wannone août 2020 kañi e CDAO ɓe naataki hono laato haɓɓo wakkati goto na walla ɓe kuccondira hono wakkati goto en tout cas laaji keddike ɓe keddi ɓe kalda eɓe jaada eɓe jiida eɓeno gondi dabare dabare o yehi sa yettii hono neɗɗo miiɗa wiɗo jaltan fefefe o kuɗikanŋaji goɗɗi leyɗe goɗɗe gekki heen ɗum hokki sembe hono ko fuɗɗi meli ɗo ko hokkudema sembe o awa kon fuu laamu moɗon ɓe tii gooto ɗum woni Mali Burkina e Niger hande ɗum ana woodi ɓe nanndiri juuɗe ɗum hokkiɓe sembe ɓa mbaawa daraade yeeso CDAO wiɗo jalta sembe ɓe jalti ɓe mbaawi kamɓe hoore maɓɓe wadde espace maɓɓe créé ɗum woni AIS o ɓe espace ma mbawi wadde gonɗi jimum ɗum aya ɗum fuu feƴƴi ceɓde wakkati Niger ko sakti naatde kañum woni kañum en nde laamu saamuno nde nde CDAO won président muɗum en kaalino haala fa yiide naldal ministére en nawala kaɓorɗe heen jaafa joƴƴindina président ittat to ɗum woni basum aya ley ko wakkati muɗum ko yimɓe woni Mali naaje Burkina comité wiide ɓe mbaɗi ɗum kamɓe ɓe jaaɓe jaɓɓoyoɓeen to ɗum latta jonga fiɗalla mawɗo hay ɗum fuu hawriti fokkiɓe sembe donc jilla den en soino lito en tigir hakuma be cidawo ti en fami tan
docteur abdou e biolma holko ngardibe cda o wasi heblude ngam surude ma mbien hadude gallural yo hewtudo ide gandi lambe leydi wobbe wayli sariya leydi ngam heddagol e laamu woni alhali 3e manda dental cda o non wasuno dartade dum
gonga cda o no foti darade dara solution yimbe horebe arobe e laamu be salo attude be wada ko wela walla be waylita constitution woni ginol ngol no be welira ha be wawa heddade ɗum ɗon cedda o no foti haɓade ɗum ɗon kono tan kita hande o tawi kalaten ko ɗeɗo leyde tati cedda o ala hen fod walla faldere mawnde kamɓe militaire aɓe laamu militaire e nder leyɗele ka en principe wona ko moƴƴani leyɗele ɗe sabu en gandi golle laako golle koninkoɓe ɗe ko ndenka leydi ndi kamɓe hoɗum ɓe herori gila e keeri ɗi ha e institution ji ɗi ha e fofen ɓe janggi ɓe andina ɓe ekkita ko hare ɓe ekkita ko wargo ɓe ekkita ɓe janggi kadi ko yamirore ɓe fi wawa lurdade ɓe gadda miijo ma ɗum ɗon wona nature maɓɓe wona koɓe janggi koɓe andi ko ko yamirore goɗɗo yamirama walli waɗama ordre no foti wadde exécuté tawde hen kadi phénomène walla hunde wonde ko feeni hande e nder aduna he fof wona afrique tan ɗum woni populisme o haala haalaji ɗi ganduɗa ina nodda e teddugal ɗo wona wiide e tubakoɓe joɗinoɗo e raɗotoɓe enen foti fodde jeeyade hoore men souverainité en haajorani goɗɗo eɗen jogii ngaluuji ɗiɗo noddali fof waɗa ha ɓiɓɓe leydi fof waɗa naata sukka e ma rewa e maɗa sa andi koɓe yaldi ko cda o ɓe ruttaki e peopleaji ɗi wona référendum ko kamɓe ummi waɗi ɗum ɗon
e nden yewtere ɗon tigi Aliou Diallo an aɗa jooɗi Bamako holno malinaɓe jiiri fellitande ɗe leyɗe tati e yaltude e dental cda o
eyya ay neɗɗo ko hani wadde jotumine ga nde maɗiga en tout cas ko andumidana ƴewi ko yimɓe kalata ko a yiyan wiide yimɓe e pecci yimɓeaɗe pecci hono wiide yaltugol ngol won felloɓe ɗum won leɓanɗude ɗum so ni laamu o ana hollike wiide yaltude e cda o ɗum e ɓantude hoore muɗum e ittude hoore muɗum ittude daande muɗum e jungo ndeyɗe ana to ɓe mbiyaɗe ndeyɗe kañum jogi cda o aɗa gaɗa cda o manipulé no niiri donc nde noon haaliram ni enen yimɓe jiɗɗe faa leydi ndi tewto hoore mum hono faa leydi ndi laata tan jee hoore muɗum ana celleno hono jalten leyɗe baɗɗo hono seedi waw walde muɗum no wuro ni e bange ɗum yimɓe hewɓe ɗo ana ɗo ɓe hakkille muɗum fecci hulɓe ɓe cda o ana hokka avantage ngaji cewɗi hono naatde yaltude e ley leyɗe sappo e joyi cda o ɗe kañe ɗum cda o ana jogi instrument ngaji ɓe gollirta e sériaji wolluɓe hono commerçant en hono naata yalta en hono sooda sotta en ɗum yo kulle ko yimɓe andi cda o ana hani nafude ɗum ha yimɓe ana kuli yalti est ce que ɗum laatta ko piɗalla e dow muɗum en ɗumɗo hakkillaji ɗi maligana fecci won helloɓe won hulɓe ɗi won joɗɗan ƴeewa hono ɗum watta fa tekkito o est ce que yaltiɗi ɗum wallata piɗalla goɗɗo
on jaramon fof en darnan ɗo taƴere aranere nde yewtere men nde en yiiti tan e nder silmaji jokkiɗi ɗi caggal ɗum en heɗoto taho heɗiyankoɓe VOA Fulfulde.